We proclaim your great and glorious name, forever praising you and saying,
Tapu, tapu, etapu te ariki, te atuo te maname te kaha, ki tonu te rangi me te whenua I tō kororia, o hana I runga rawa, whakapainia ia, e haere mai nei, I runga I te ingo te ariki, o hana